Madonna on the beat.
Katoto kako sete, kisi kana nipa tucheche. Kana dai etucheze, sijue breaki cho ama zeze. Katoto kako sete, kisi kana nipa tucheche. Kana dai etucheze, sijue breaki cho ama zeze. Fini huyu boy mnati, mnadai ati rapist after cool. Fuck beat yenyu over, over and over. Na lyrics lethal nauliza, are you ready for more or not? Mimi bado huyo na mock, don't act like this ain't assault of the beat even if just a little bit then licks get hit more than red dots. That's a headshot kill.
My screenshot, my selfie, my filter no reach too sexy. No faking, wepesi. Me madam me teka loseti. How you make a phone? How you pick a phone? Shake it like a don. Nipe hadi chom. Carry carry on. Mia mia mo. Many take a roll. Benzi ni shadow. Katoto kako sete. Jessica na nipa tu cheche. Canada etu cheze. Sijue breaki cho ama zeze. Katoto kako sete. Jessica na nipa tu cheche. Canada etu cheze. Sijue breaki cho ama zeze. Cheki tamba, cheki kamba, changa changa, shida rider, bring the ring down, cheza hito, piga vitu, haja weke, my screenshot, my selfie, my filter no reach out you sexy, no faking, wepesi, me mada meteka loseti, how you make a phone, how you pick a phone, shake it like a don, chip it hadi chon, carry carry on, mia mia mo, many take a roll, benzi nyisha do, rock it down low, toto nyuele singa, bigger figure, make you wonder winger. Ringa ringa, wapashi tuna ginger. Tusaki nice later, waki later tuna ginger. Work it down low, toto nyuele singer. Bigger figure, make you wonder winger. Ringa ringa, wapashi tuna ginger. Tusaki nice later, waki later tuna ginger.
Hey, hey, waki later tuna ginger. Sezi wasikiza, kasi makilele. Vigele gele na shango. Nipe rais walio Kenya, olenji na fanana na graveyard. Yendo Kenya na dai sahu. Sauti inua kavile mguza uyo denge. Flexibility sita fash wake. Usigwae niko area kusafisha rada. Keleweke napenda jegi na haga. Bwaku bwaku buda. Kwanza kaa nimewaka bebe. Nipe kichwa. Ninambichwa na si rolling paper tu. Ninambichwa na si rolling paper tu. Ninambichwa na si rolling paper tu.
Katoto kako sete. Kisi kana nipa tu cheche. Kana dai etu cheze. Sijue breaki cho ama zeze. Katoto kako sete. Jisi kana nipa tu cheche. Kana dai etu cheze. Sijue breaki cho ama zeze. Yeah, yeah. It's your boy Sifa Clean. Yo se onyi.
The one and only na Sifa Clean.
I'm a don't be.